inga wakaita olunakurumuru ka parliamenti ingeisiza ebago lyetteeka eriongeza omusolo ku mafuta aga petro na aga diesel nusu bibiri bibiri kuri lita kakati nno abatunzi bago babaina amasundiro gago bo bayongeza dda mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo kyonga tunatuuka na mwaka gwa byansimbi mupya ogwa 2022/2023 bino byonna bituseunga waka tubula emyezi ebiri gyokka tube nga tutuuka ate mu mwaka gwa byensimbi omujja bagolino government yagala omusolo ogene maso nokubanga gongozwa ku diesel okuva ku nusu 12.3 okudda ku nusu 12.3 kubuli data ate egyo petro babirenga bongezako nusu 12.5 okuva ku nusu 12.5 okudda ku nusu 7.5 oyo no ye petro bla babaka abali kudovuganya government nga bakulembeddwa mu mbaka wa Kira Municipality Ibrahim Ssemujunganda nga kotadde mbaka wa Mbale Industrial City o Kalimo Masara bawakanyiza kino nga bagamba ndi singa mafuta gana bakongezeddwa ko musolo gagenda okukosa bana Uganda kubanga embeera eri mawanga ga Buwarabu tewameza kuddana kabululu n'olutaluliyo olusaanidde okubanga lutunuliwa mu kaseera kano kakati nno okusinziira ate ye ku Minisita Mbeezi w'ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga Henry Musasizi ategeza nti Uganda oba government yako notegenda kubanga etambuza business zayo ngetunulire bibiri mu ggwanga erya Iran nabo kityo Uganda ino kusigala ngetambula yadde nga oli bibiri mu ggwanga lya Iran ebyo nno nga byakabaho katono ddala era olunaku olwaleero tusobodde okubanga kutambula ku bitundu by'eggwanga eby'enjawulo gyetuzuyidde n'amafuta galinyisiddwa dda kumpi mu kiro kimu kyokka era nga ogenda bitundu bya West Nile okusinziira ku musasi waffe Lashir Adidi yagenze maso n'okubanga agenda masundiro g'amafuta ag'enjawulo okunoonyereza okukoleddwa kulaga nti yita y'amafuta kati eya petro mu kibuga Arua wetwogerera era webukeredde olunaku olwaleero ng'evudde ku nusu 8 eyingidde 8.5 wali ekkoboko lita y'amafuta eri ku nusu 7 eyumbe etuuse ku 14 wabula nga kyekyewunyisa ate emoyo bali ku 14.5 ku buli lita wana mchibuga Kampala baada ya chatambulia wakati wenye 15.8 okudda waguru na yenga ate embeera yongera kubeerera dalambi byonna nga bitambula bityo yo ministry of lands okuyamba sanyaraze n'ebivugaga yomuttaka bongera kumye bana Uganda nti amafuta agamale gwanga weegali ate nga bakyakola enteekateeka okuyingiza amalala.